Come on.
By the way you've been to me, I'm amazed.
I'm amazed.
I'm amazed.
Before the Lord.
We bless you, Father. We magnify you, King of Glory. Zanimakan. Kama unanielewa endelea kumshukuru Mungu. Hatuimbi tu kushangilia ili wimbo mwingine uje hapa. We can measure even in this particular song just to praise him. Keta da zidaya. Seti manda aya. Sheta ma aki yete yane ako rapa sitte yane yako wasitika walitabiria vibaya juu ya taifa letu Tanzania, lakini Bwana mtenda miujiza amtusababisha tukutane tena. Sane zike chane yate yako wasa yane maka sitte shata. Come on, come on, come on, come on, come on. Blessed be your holy name.